Oh, baby Kaylin.
Yeah.
41 record. I'm Bros. Come on, baby, baby, come on.
Come on.
Yo, 5, 4, 3, 2, 1.
Enough for Rakua High Leo. Maisha ni matamu silalamike. Ngekufa wala mimi na wewe tusingejuana na kupendana. Nisingenusurika ajali baby. Nisingewahi kuhisi raha. Ningewezaje kusema kwamba nimeshapendana ninapendwa. Siamini kabisa. Nilijua kamwe
sitakupata.
Roho inadunda ukinishika na uhakika na wewe pia.
Hold me baby don't let go. Be my hobby don't let go. Be my lover be my baby.
Mi nataka kuwakilisha bisha. Paka leo nimefika kisha. Nikona wangu wa maisha kwa kumomba ja. Sauti misikika, moti jenifika. Na mshika mkono kunae kila dakika. Ananipa mengi na mengine kadhalika. Tumetoka faa bado sija badilika. Paka siku mwisho pale nitapo hitajika. One, atalia machozi ya damu kwa kunikosa shuja. Radhe hizi tamu tuzipata tema. Na Na.
Najua baby, you're the best, unanipa penzi. Napokenda, kama vile unanisoma. Come nikupe love.
Nipe mkono,
usiniache.
Ishi nami siku zote. Nipe moyo wako wote.
Njo tusali pamoja nkushike unishike topuke jali kisoja. So uzuni ufraye maisha yako. Kuna misomuhu ni mkweli wapenzi lako. Bele mom na kisi na lipsi zako. Bele dad tunabanka manako. Na kuchukua tunasonga. Nenda zetu mbali nyuma watu wanachonga. Sisi hatujali na itaji kuto boyfriend. Na window my girlfriend. Joni kuchukua tuka chill this weekend. Yuwe mbali karibu so issue. But I miss you. Ciao.
Maisha haya yangekuwaje kama ningekufa sijakutana na wewe ningekuwaje.